Silmaji chapane nai woni to gurel choga Lady Mauritania.
Amadou Barouba
selli etedube hedi be refi fulfulde kono men hande ko honorable député Damdam Mariche député jo ha suudu sardiji leydi Cameroun daranido diwal Marwa ngal diwal leydi ndi no wondi e rafi denago kongudi o teddudo no heewi nanede ngam denago hodube e ngal diwal o yewtidi ko e nutondiraado men Rufaou Baba Aswariya ko winda jaynde jidi hande alkamisa subaka njerten hen ko minati o yettete ko jallo minati misalminima
jawtima Amadou Bar
ko buri hen tentude
en kala na hala Ousmane Sonko e Macky Sall surore wonde hakkunde be yimbe didon goto e horeje leydi goddo e lundido makko
yahata hen ko e jam ko biete do Pierre Goudjabi Atepa hande radio golidido men ko radio Patiana FM wongo to wasadu diwal Kolda worgo Senegal horejo ngon radio o wite ko Jeynaba Balde may jewtit e makko kabruji choftal balli ko dum ngareten joni joni
choftal balli
e kabruji choftal balli minati e Diallo Bete hande e tiagal folotiro Coupe d'Afrique des Nations to Côte d'Ivoire hono wowirini CAF nantini inde latobe ballon urbe wadude golle lobbe e ngo folotiro
eya Amadou be sukabe jokolbe ko be sappo e goho woni burbe lollude ngo folotiro kan hitande ujenaji dedi e noga etati to Côte d'Ivoire e wi nde fedde CAF handarani nde ballon leydi Afrique leydi didi kawrude e timmangalle dun Côte d'Ivoire e Nigeria sukabe mudun en taton anatawa e inde dokkade de Afrique du Sud latowo mabbe goto kanyun e jabbotodo balore nde Roumen Williams kanko dun hebi mpunyari gardien tinnido e ngofolotiro sukabe RDC anatawa hen na goto o woni Chancel Bemba kafu yegitali Emilio Nsue mo Guine Equatorial jokoldo burdo wadude mbadduji e ngofolotiro andinde o jokolle o mataba e jukkoje fedde daraninde balon Guine Equatorial batte wayde teddinde sariyaji diddangal
minati Diallo hala jukkoje ana fawana ana hali e dow odo suka biete do crepe jata mo leydi Senegal
eya Amadou Jeynde ji kewdi kolliti o kabaru ka fo fawi e bakko jukkoje dun tiagalande o hali kongi di mo hanano halde fewde e arbitre e kawral ngal Senegal sakiti wadude to Côte d'Ivoire dun ko e jetta baltimode e diddal Côte d'Ivoire ngal be kawruno ko etal kuru fedde daran fedde halfinande al hali ballon do Senegal holliti tafon wala ko kafa andini be al hali jukkoje fawade e crepin jata e wi fedde de ko gonga sandu kafu daranindu tefore yidi o suka jokole ngam landondirde e makko e al hali ta tume pawade makko ne
yal hali e jukkoje fahan minati lato ballon RDC yaltinama e kawrite Ligue des Champions tour Rwanda
e ya Amadou yaltinama e ngo folotiro sabe o holliti mette makko e de yere leyde windere e warngo wadungo e fulnange RDC e Richie Lumumbu mo wete ko kanko wadi Richie Lumumbu o wete saha joni do ka o motawa to Congo o warti kenyen o holliti de mette saha de waduno logol na e mbiyan no baddu e Ligue des Champions ala yabbiro e kawrital la diddal makko ga Amadou Barouba micintinde gilla timmodo gilla e didabal timmode e ngo folotiro woni ko sukabe diddal RDC bami anniya wadude ngal gollal hollitinde mette mabbe e ko wodi e fulnange leydi mabbe
kawrite ngadi Ligue des Champions hanki
e ya Amadou en dokkan jaltudi kawrite gadude e ngo folotiro e jaltal la arana la didde de e jetta baltimode PSG wadi badduje didi e didal Real Sociedad be mbawi itube mbawal itude fe mbadduru woturu ko Kylian Mbappe kanyun e Bradley Bracula ngadi di bloggi didi ko baddu e mere timiri kawrital hakkunde didal Lazio ekipo Bayern
non jati minati Diallo en jetti mo jarnimo
kodo men hande
kodo men hande ko honorable Damdam Mariche député jo ha suudu sardiji Cameroun daranido diwal Marwa ngal diwal leydi ndi no wondi e rafi denago ko ngudi o teddudo honorable no heewi nanede ngam denago hodube e ngal diwal o yewtidi ko e nultundirado men Rufaou Baba Aswariya kero den yewtere mabbe
honorable Damdam Mariche mi salmina kema
amina aleikum salam
Marwa la morde di wali sibato wilal hibi wali ndi ndi nyibugo la bimudum mwende taskaramu CDD kude majumko futa ama hande ba kinyo ndubu ama hachapandi tati hili uru arandirudo on binda ni jagordo halfiti nado jonde galuje bangtan mudum do kude majum dume wadi enon dume tawete ndi pataki olngol
aramon kam marwa en mando mi depite ma te kambe chubiyan wato min kam bana minula aduma min kebi labi kam yo betawi habe kuwata labi mando woji ko yahay golfadi sey be matinyam kanjum wadi kadi min dan mi ministro mando mi yottino mabbe cinko e mabbe be bojji mabbe
e ha wakkati rende do jagordo on yeldiri to gallure marwa hunde on de fondu tirina ko dum hala pata kon majum on wadi o yeldiri to gallure marwa
nam goyo sini sini mo yahan man mo reception ama juman bo kanjum wadi population man do windani am kadi potaka bonda de ror o hauti dum kadi o yi am kite mako
yo dum en denir don jagordo on be kude majum dum fudite na ko dum e mardon haaje
o min gidi jotta kam ministro joman de o yi o laari be hore mako be mawdo razel man do kam meni na be andi ko be kuwata be boyu go laabi kam nana min wiata be to be fuditan do kanana kam ni population kam ol bi okay min law lamgol tal chatungol cembingol bana masalan marobugo marwa mora gam dottoro be ngadi hande ga wadai mako asaweri ma do fusa alhali bo be dokkunobe cede duude wadgo lawol bongol chatungol ha hebangol neba e mo itina e chatina bol man do min gidi
yo ummatore diwali sibato wela don gida be billaji fere fere bana soyinde kisal jabtiru der patule e konandi e majum dume ngado ton ha do kuje bana den
alo be ndufi soje nbe don ngada control fere fere aggression jiman bolum do usto yo min umri ministre en majum be ndara hala insecurity ha min do kanjum wadi jotta be don nanga wala ndi wetata be nangai be atun fu ananno do addugo be tawi sare kam moto kam buri temere tati a pat be kepti ni renseignement be population bo hauti alhamdulillah ngomna kam do huwa kude mako
el to biddo debbo walitidi godum ha jonde mudum lata wonde nyanga e bural do rewbi seta der billaji cembidi ko tawete be rewbe der di walu sebatu wila ha gal don bo dumi on ngadoton ngam dum wallita rewbe e bibbe rewbe di walgal
gal meden hala roweji man be wiko roweji man do soinde dango lekol yake kesum kesum be famarbe be nastina be hasir tawa ko roobe lutbe buran worbe dum do yahani siddo ko ta kur moyen do do ni be pat ferbe bangdi be fere bo babaji man biya yo kambena be nala cede yo bango bikoy fu le kon go jangaka e gal go bo ne bay men kawti be ardibe man fere ngadi sawari men tawi men ekitina be sanaji kadi fere fere
no
bonde be jangay go be anda boddum andurum be je handay gelde bo mona banni ko ko ekiti min don mari ONG ji fere fere bo hande yube marbe hunde sedda min do kauta min do codana be ko bana keke en ko bana Moulinex en jiwal goji appareil glace di heba kambe go be naftoro e wona autonome
yo honorable damdamari handel billaji majum en do mari bo hala soyinde yite ko diwan gal yidata derken e hebgo kude dum on ngal ton ha gal wakere de do bo
walande be ngada ta session mi wolwai hala yite mi wolwi hala yite ha minister yite man wari wadda nien yite 30 megawatt amma be ngadi 15 town si do kulti 15 be don do timmin do de ko sa ta parol fu hala yite amaro ngam soyinde yite do o hada yumbe jurku gal ba noto be keken bana machine nam go gawrien bana insecurity man to dañi bre kam na aggression kam na wane
gal derken bo
to derken man bo ko wali hande mi do be mabbe man tumbe do tokki kongola bo ngam mi don waji nabe aranon kam be daya kuje wike wike do be chuklano jangirde mabbe daga dubi mabbe do pamari do woyne mari ni kambe bo sey be marado be acca dum be itta hala comprimeji do ha ko e mabbe
yo honorable noy hala kude derken majum bo
na wala goddo je wawata heban go bikkoy man pat kude kan ngam be dudde jotta kam orienta be gal meci en jirati je revenu jamules jiman zata discours ma ko bido la terne traipa jotta ba minister de la jeunesse do be do finance projet je derken do ko je toy dillam go ko 150 million 200 million amma derken wodbe do be andana dum der semaine 11 février do be famtina ikkoy man do da minister derken be tina no kuude mabbe je tamminafgo e yeso ɓingel to jangi agriculture ko jangai e kawta bakin ɓe jo na ha meɗen kam tiñeji anduɗen baskoji tomat da projet amin gomna ko to financay élite en ɗo financan élu en bo financan ha commune ji kam pat woodi ceede man je hande suklanago financement des jeunes en ɗo.
Honorable Dame Damari a yettama.
Mi yetti RFI, mi yetti on goto goto.
Min jettima annene honorable Dame Damari ton to Marwa diwal Cameroun, en jetti kadi Rufaou Baba Achouaria waɗuɗo yewtere nde.
Ko winda e jaydeji.
Ko hen garatene wodo alkamisi jaratene ha joni ko minati e Diallo e kabruji ko winda e jaydeji di en kalan hala Senegal surore ana wodi hakkunde e biete Ousmane Sonko lundido lamu leedi ndi e horejo leedi ndi on wiyete ko Macky Sall minati Diallo
e Amadou Baro surore ana wodi hakkunde Macky Sall ardiido Senegal e goto e lundibe lamu mako Ousmane Sonko tawado e kasu ana fota lebbi jetti joni na e wi Sene News holliti yimbe jaati na woni ko ardi do Senegal Macky Sall suubi ngada de surore tan golle mudum en e de jonte dum wadi gilla e puddade yontere de halaji kewdi anakale na duna anangodi ko fati e sariya wol jafoto gol Ousmane Sonko kanyin en nangabe yimbe politika e se poji garnodi e leydi ndi gol sariya wol ana way hono gullati ke bubol juwande de yakar kamo tobro nokko goddo so bubol mudu wari e Senegal sabi gol sariya wol ana domano e nokku do wete conseil des ministres jonde yontere jagorbe ka kenyan goli ha katon no sabi gol hollitaka e timtol timode ngubatu hakkunde jagorbe be Amadou Barouba
minati Diallo jaynde le pays to Burkina Faso be badi namdal hollude e mbele Ousmane Sonko o jabat de surore horejo leydindi
yalla o lundi do ana jabande surore horejo leydi Senegal ko landal mangal woni do ka jaynde le pays to Burkina Faso warti alhali goddo e di lebbi jabbidi to chadda sabi ardido lamu hakkunde ngu Mohamed Debi wawi battinde bangi mudun goto e lundibe na e mbiyan lundinobe makko kanko wonno success masara kanko dun ardino seppoji mawdi fitinaji gadunodi e hitande ujunaji didi e nogay didi to chadda kanko success masara sabe lundagol makko lamu hakkunde ngu o yaltino jatinna e chadda ngam moleade e leydi wondi ka e timmoɗo hitande hikkande o warti ɗum caggal surore waɗunde hakkunde makko e momo lundi Mamadou Idriss Déby yalla Ousmane Sonko ana jaɓa hono nde surore e Macky Sall ko landal gongal woni ɗo
a jaram no fewi minati Diallo se Samba wi wawa yo taw kadi Demba kañum ne wi wawa en jetti en jarni dennagal heɗiɓere fi fulfulde
RFI Saint Louis e dow capanɗe jeenayi e jeenayi toɓɓere jeeɗiɗi
RFI Siguinchor e dow capanɗe jeetati e jeeɗiɗi toɓɓere jeego
RFI Conakry e dow capanɗe jeetati jeenayi toɓɓere jeenayi
RFI Bobo Dioula Sow e dow capanɗe jeenayi e jeenayi toɓɓere nayi
Ahmadou Barouba
be heri be RFI fulfulde ko buri tenkude kabruji di e wodo alkamista subaka sappo e joyi e lewru dida buru hitande ujunaji di nogas e nayi lawi jam kaldal kawral hakkunde Macky Sall e Ousmane Sonko no yewti yaltugol o lundido lamu ngu e kaso no e heblede ko Pierre Goudjabi Atepa nantini di kabruji e on saha pelle lundide e societe civile no jokki hollude mette mabbe e dirtingol wote de fedde rewbe be besnguji mumen seppannobe fawa be jungo e be bibbe mumen mayidi sepo faltidi kollan mette mumen e gol dirtingol wote fare wago Senegal dum wonata ko nyande aset sappo e jeedidi wona wulitande wona fere wadande hay goto kadi sariya fawani jungo e wal hali e seppoji wadunodi woni lebbi sappo to jigesor e sabi dum ko wasde holare e sariya lamu Macky Sall kono kadi wasde andude lawi hanudi jokkede dum woni jende jinnabe e besnguji loribe mayrabe seppoji wadunodi e lewru jeego mburu hitande faltine to jigesor worgo leydi indi diwal Casamance en kiri jantore nde nultondirade men Hassan Ba wadi
radio gollidido men
hande e radio gollidido men ko radio Pacana FM wongo to wasadu e diwal Kolda do waddani velengara worgo Senegal horejo ngon radio ko Jeynaba Balde o wiete o waddi yewtere e Oumar Mamadou Sow kerulen
Jainaba mi salminima.
Mi tonti mama a jarama ko Jainaba balde mi wite ko mi woni directrice radio Patiana FM wongo e nder commune mo wasatum département mo Velengara région mo Kolda.
Région mo Kolda wadde en pami ko e nder worgo leydi Senegal de ko non. Radio Wasadu FM ko an ardi radio mongo holko benninata e to batte programme ji mum.
Radio amengo mbatte programme ji mudu radio gonko radio P development radio gonko jodi ko e der wasadum mo anduda ko hakkunde frontiere ko radio transfrontaliere hakkunde Guinea Bissau e Senegal programme yawtodi do din don andi Senegal e der Guinea Bissau meden jogi din emission ji meden jogi kadi animateur mo Guinea Bissau wondo wadde animé e der radio Patiana FM mo Senegal ga
dum non ko den non jewti badoton odon bada kadi mataw jewti ko yewti al hali bamtare rewbe ko nandi hen kame sukabe
mere hala bamtare rewbe affaire bamtare rewbe no rewbe be yubondirano be jokkondira e affaire cellal rewbe e affaire dande sukabe din don fof emission ji no wade e der radio Patiana FM e affaire cellal bandu si iwi dun don emission ji be halata den hedon andi wi emission ji no ga ne anduda be yahay Guinea Bissau to be soppa kewe dun don non addai hare hakkunde leede den didi dun don gadi din emission ji meden wada dun fi wata hare wadu hakkunde leede den didi edon andi kadi guyale nayi no wodi hakkunde leede den didi me halanaybe affaire si be yi nagge no lumbine ka kerol dongol ala kaydi hibe wawi signalude affaire nagge gen dun don kadi fi wata guyale nayi din wadu hakkunde leede den didi.
Radio mongo holdo jaggete e diwnuuji mondi
radio amen gon e der Senegal ga on ko e der region Kolda on me woni presque ngo nangete e der region Kolda on fo ha e département mo Velengara Guinea Bissau kadi ngo nangete e heede leydele mabbe woddude meden jogi auditeur ji Guinea Bissau noddobe ka radio ton
radio mongo holnde fuddi jokkondirdi e halirde RFI fulfulde koy holon fannu belu kala hali journal o walla ko jewti goddi
jokkondiral amen gal journal no to emission fulfulde no to affaire emission cellal bandu fow no to e emission affaire manden dum fow jokkondiral amen gal meden wadde dum
holko woni cadeeli modon so tawi odon jogen cadeeli kodi goni
nene cadeele amen den ko radio ton hido andi kame woni don ko commune men woni no wodi courant ala e commune on o wattu ko panneau solaire ji men woni liggorde en cadeele men jogi ka radio amen ton anduno da ko radio communautaire ko radio arango fi yimbe ben jodaningo yimbe ben kon non nini cadeele amen den meden jogi cadeele courant
holno foti yimbe ngolloto e der radio mon go
radio gollobe nder radio amen go meden jogi yimbe chapantato en jeego
ina heewi rewbe e mabbe
ko no ko parité wada rewbe da worbe da ko dum wadi radio gonde partenaire on arno o wi no ko rewbe be ngo buri soholde ko radio ton ko dum woni sababu hande tawde ko debbo jodi do woni directrice radio gon
don labi dum non so min namni no mon nalanki hol nalanki burdo ton hedede e diwan o mbaden mbawen fawdi leful makko
yimowo burdo hedede nini e der diwan on ko Bandi Mai
dum non wadde min dokumale fol Bandi Mai kettuden dum non Jainaba Balde Allah jarama jarama an won horejo radio Patiana FM tonto wasadu
jarama min kadi mi weltima e invitation on vraiment yalla wadan en jam ura en jokkondirde
amin a jarama
Allah burni mo donye yo bi don jam mi fenta lu jata Pedinga didi kala konganda, bandi konganda be kala fena. Te allambo mauni ni tajara, te allambo wali mo tampara. Inna beti mami tampara, bandi mai bona jeje mo tampara, bandi mai bona jeje mo ana. Mi jeje materso dalami mura, uru kongurda dalami mura. Urde dem burda tampini imbe, urde dem burda tampini julbe. Oni mo wali mo dole, dalumbo Allah, Allah burni mo dole.
Daldumo Allah Allah burni mo dole Bandi Mike gorko mo Kolda Sare sukabe ngiti en jarni e Jainabu Bande banna Bande Sina wala jolde mo nyamata ko wali en ngiti en jarni dendangal hedato men ton to diwal Casamas ha tenti non to Patiana kono kadi to Sare Kolisal to Bonkonto to Manda Duan ton to Madina Gunas e diwal ngal fo e badi kupti dindi en ngiti en jarni be eden gande kala saha e be gudditi noppi mabbe hedadi RFI fulfulde dum non yo Allah won ballo kono ɓe jetti Ibrahima Ba toon to karallagal to en jetti dendagal heɗotoɓe RFI e diwal Casamas. Tedduɓe, mamin gartuɗo e silmaji capantati so weli gueno
RFI.